ale politiki sayi hikida ma kanya ganya ma no jukindiri fu wodbe dido be fu e waybe ma en biya suka be tinodo do be gattana koy ma bakile sanne wana jelono ma fu woni gida mala sembe kabaruji di anni wattu jonne mi de juddido kanko no dirtedo boylo tafa nyalande nyaaje nyalande kanko juddimi do wattu jono nyalande do ale jungo lando wattu jungo ma yaade bo so jaltina kabaruji goddi toni
jawnu fere mbiyon so wattu jugo mo so meme na hala terengaji lullirdi synthetic figul berna ballo ngana yirwi sanne ido wuccide bamako do berna kuddi be dido nokuji holiti na tampi sanne sabe dugo jamare nde denno e mamadou hala orientation denno def njaltudo altinere jabbinen de hen dugo en jande won ko mbaji sukabe lekuy hebe denno minimag meden hande e meman hala rafi famu jeune en computing local ko golla lolungol redevability
en bien hono mbira do kabaru ni ko datto wattu jono le galdure bomako ne dum woni terengaaji dum der synthétique do suka be jarso pied ballon do gazon ay synthétique tawete dum yahata dum heba sembe le leedi meden di suka be nayro to san sembe seko
non tigi morogol di do nokku jana batti san ciudi yimbe der no machinaaji di gata tonno na wada wattu du sato e fa do jamma wuddi walgol
non wori en bien dum torra hono yimbele battibe di do nokkule sanne nobe kolitir wir sabe de wakkati fa tan suka be an gatton acali wakkati judo tawan gaati jaati ben gondi e yarde ton fa kebe famtar kedden Ousmane Ali Boudi
ay gari hafa ka gari
18h wette ga hamin enta wattu joni o terrain synthétique goto gondo hamdallah asi bangi ambassade états-unis ballon fuddi latede do non ko jukkinta fa jam o wado edum wada leddi andeji kewdi le capital gal ka hedde be fiobe ballon battibe be anametta sanne politimbe hajjere mabbe ko tonata be sanne
nangu kam men sigi
fay min baawa jodare min gaajo le dalara amen sabe hajjere mabbe torra min sanne goto du fu baawa anade fuburi le lewru korko e mbala e pfa 4bt ballon na sama do beneji amen wato fa ana yuponyire amen mairie commune 4 district bamako mo melandi do kabar modon holiti wide wala fu zari amado do nawtaragol e terrain ngaji ka e wi Bukari Fane hore division urbain du bon ordre et de la protection de l'environnement au commune d'abrej ana aniya bamede do kabar modon
pour le diglandisa
yereji be ngatta di won sariyaji ka bamade do mon ka ko be ngatta dun wala sariya famen jukko be do mon wi de be anni dun ko be ngadi ko wanda e sariya e mbay wadde fiide mabbe kaabe kana yabintinde don miden baye holitinde be don do kabaru o terrain gondo Abdoulaye Assey himbe be deande collectivité jo ini pilanti les mairies et gouvernorat nenno eben domi dabere de gollede bamata tiagal mon
jawon ferbe faandi bangal figol ballon ben super coupe ben Oumar Sy hunde domande sanne na wondi fiede wakati jonoto Sadda Mamadou Konaté
non wori fiobe inde andite en leedi meden de kanyi gonde fiide o do coupe dum woni fedde ne noddi se jodi pa Assey kanyi fa yotto yo fedde de no dr stade malia de bamako konari bangal championnat le leedi meden di dudum fuddan le no kay tete lewru novembre wororundu secrétaire do kabaruji fodo ba hebdir do bema am ande to do page facebook kany fa yotto compte x mo sidio tamani
jawno fere mbiyan orientation kebe defu be yalti partenaire abide nde
le on do wattu fu kam andambe kabaru jande be kaybe kuliti wiide suka be an kan wattande koy mudde hakkile sanne so bami fa jottiki le lycée ngaydi sabide micitede wiidu tombe landinto examen mo no dirta bac kedde mo kanko no dirta seydou loi yo mo andan do kabaru jande le leedi me ndi ko mo sifido hen
les emplois du temps change
golleji ino jaarat anam baylito jandeji di anam baylito ko hani wadde dundu ana waylito imangoji bac ille e classe sappo bakani lani ndade hinnade jande mudun ko watte 10e umbe beydente fam mudun 11e tagal mudun terminal sini a fami illa fuddode won 10e kedde lycée o hana tidindema wattu fu ndursitoda ngada exercice ngaji mada fatkino dadu yafu réseaux sociaux ngaji di nawtoroda internet di wadde tewto ngoji en dubi tati sini ada passa ko bori hewde fu a am bourse université
wattu jono yo kettal wodi nokko no dirte tomiña hon dum wordi ton sembe seko
da odo watto kambe musule gonbe janginede kanyi no skabe le koy lycée be na faabo demobe le ketalgal denno dum latto sababu kande dum be do kebal Oumar Wekollo
nobe kolitiri wiide be bi dum faabo be sane ko nayri bangal kebe mabbe kanyo ko nande mudum non watta du sobe kuncenagal musadaji mabbe hore fa kebe famtar kedde mo kon ko noddirta Isiaka Koulibaly kedjar meden gondo to tominen to ko mo hebini en do en to faccita Ousmane Ali Boudi
be sukabe jokkolbe ko buri hodi fu le gesse gawri maro etigaaji woni ko nyallata le mon di golleji ngadan faabe kebe hen gada ko mbawta nawtarade bangal jande mabbe haajuji mabbe goddi farde mabbe hebude bursu ngaji mabbe
on fere trabo
ngada golleji gese amen keba kali seeda ko min gatta e somayeji amen kanya jande amen to tominya do dem buri do kali fu min kebata kunnan do ne yafa en gada di golleji famin keba wadde ko min kasindini bursu ngaji garata law wattu o ana tiddini mi mamadou traware yo demowa o gorko yetti ko be sukabe jangobe lycée e yefem ngaji gatta ka holti wide wonti lallaji godude
nebi to kasi fu
be nodde be sukabe lekkol balla kam golleji kesse wattu jonobe jafa hebude fasi tawam be welti e golleji mun hawra e tiida lallaji wombe njida golle kana njidi kalisi jafudo wonno ko isiaka kulbali ben sijo tamane yude to menya
jawnu fere mbiyon imadara lollirdo nyeni nye fudinde do yontere e le ngalure raaya
dum woni ngalure kaynde holli tan wiyade be gonte watton imadara jino sukabe kan yar so bantire ton carte mudo en le odo nokkunobe kolitiri wiide sukabe jahadu jewtono yubbo inde woteji muden gorile odo nokkobe kolliti wiide dum woni fedde huminide kabar sukabe jokol no dirto réseau des jeunes actifs to kayto kanyum wonte wadde dido imadaraji fa kema famtar kedden Ousmane Niali Bouli kanyum Janaba Diallo ko kebni en do hen
wattugol jamare de koydo mobbe ne jewtugol yubbo inde watobe nafa mudun anama nisanne bangal wattugol himbe fu koydo mumben e woteji labudi dum sabide fedde noddirtende réseau des jeunes actifs de kay hebingo hakilo noddiri nyeni nye Ousmane Bamia woni secrétaire général RGA
la campagne nyeni
tagal oro campagne nyeni nye ku anniyaji montone gadanon ko faminde yimbe belema be dokka hore mabbe e dido golleji dido bongol ko yaltingol kartal biometrik mabbe ko e odo campagne nyeni nye yimbe mbaawi faminede e dow nafa kartal biometrik belema be jaltinoade
go hakilo weli sanne jamare nde wi mabbe be kebi hen nafa sanne
fa bari ben ko
dum do ne wadi nafa mawdo ine lato sababu yimbe wobbe mbaddu e rafek mabbe kari won baawbe jewtuyaade kaytaaji mun en wote no be natirtani e der wuroji ha faminde yimbe kewbe ma hebe hen faamu ine wadi nafa mawdo mimmi wadi transfert arde do mede wota seram do min nangoyi carte amin biometrique
men nafa baade bala
holtinde wiide o imadar bal edati hebi yottaade ko yaata himbe ujnero e temedi do le ngalure kaynde e wi hebe hakkilo mun wonno ko Mamadou Samba Diallo be ni sijo tamane jiwde kay
dum nabata yewtere meden mini magga yewtere meden mini magga de ngaran halde dum ko noddirta red viability so bami fa wotna bena lamu kobbe cuubama wi hollitinde wi de sembe se kobbe kani hollitinde jamande wakkati fu no golleji mabbe di ngodi kanyo kobbe golli fa yotto ko gollana ka hollitan wi'ade ko heewi sukabe le leddi meden di fu anda ko ni koro mudum
don tigi modaba golo danda hultinde dun so jamare nde so pabotobe huldi jati ko dun kolla denno yallan be do fam kedo no kanko Issa Oumar tugola hebe du festango Ousmane Niali Bouli
hollitin de ko golli ane anniyaji imadaraji di fubri do kabaru yirwere jallani di tawene kabaru mudum wana ko goldirte sanne yurde e jeunesse mali
dans les mots
le kongol redevabilité ana hen revelation ame anda dun sanne ka fay hunde mi anda dun de mile dun fawi do kabaru hakkeji hon hakema jonun arande an dengul kongol Moussa Abba Diallo waraj association malienne pour la solidarité et le développement politi metti modon ko sukabe jokkolbe ngattata koyri mo ben sanne do kabar mudun ko jogi nafa sanne e wi makko sukabe anakan darade sanne do kabar lam lobbo ko fawi do hollitinde golleji ngattedi
c'est vraiment
yodum ima daraji e dabereji pamade yalla bibbe leydi ana ngatta koyde mo ben do kabar ngurdam jallegni yodum dabereji du yalla kanan kobe ana nodde dartede golleji ngadi hono mere kanyi elamibe fakulte gulleji di ngadini jalleni di yalla sukabe jokkolbe ngatta koyde mo ben fa gasa do kabar yirwere jalleni di dunke ande momin lanondiri o holti wide go hakkilo an hani janginede le jande ji ngatedi e holita ngoji
ko nari bangal ko noddirte no portrait ko e jara nokku noddirte do wuru wuru sembe seku dum wolle lamu nokku mo noddirta yam foyila wattu jono hono yimbele kelobe ton kaaji le damaje be kalten ton hala mudun
notigi morwe gollo mo mbata hala mudun wi Idrissa Sango mo odo golle o gilla hitande 2010 heblu kayede yalla itiden ben kange wulti wiide kebalane golle o tellaji di etore fuf len be ro famu kedanna ko kanko Abassa Abdullah ibn Dufastango Umar Wagolo Janaba Diallo
ay monodo ko bonna kam
Idrissa Sango yomo gollowo do damaje tawedi wido o kodo e odo nokku fu o wawi natu ton e yimbe
machine no be
ido machinaji fof ko minji gollam ko helde kaaje kono ko kelowo kaaje neldata amin hayrende sukunde unama min lawjande koni on ko min ganyirta hen
lubu nanta dama
odo suko jokkole holli tiwide golle mo gollata o dun lati sababu mudum san wurni galle mudum nyaloma hande no dun e tayde fo haliti dallaji koni e golle o
anga dima ya balo bebe boni le
ko dedo gollam gurdirami gallam alla jaram sa aji won ko min tebata hen sa aji kadi ala ko min tebata hen golle de ala teddungal bayri wombe min gollidirta be dewata ko gol mun en kono sa aji min bay wadde golle ujunnaje nogas e français fa kono fu gasi min tebata hen tanko ujunnaje sappo ma ujunnaje joy won dogdobe kalis amenni ko galti dalla min
ko anga ware wala wala anga kere ayoro
damaje nokku no dirte do wuro wuro sukabe jokkolbe hoobe gondi hebu ton kebe mudu en kale ko sakiti ko be kolliti wiide kebe do de do damaje do buyti ki sanne
jawno fere njan li tarki meden wakkat juno tar gande jawno fere meman hal ben ka ere gondo li naturde kidal
en biyan de do hayre sa bami fa gandi ki ngalure kidal de kanyu attoda fu yide tafen mamadou sama seku kanko noddirte jean pierre tita andan do kabaru fina tawali leedi men indi micite den wiide kanko windi do de do hayre do hali wattu jono ko lati sababu somo golli o do golle kedden ko mo sifi do en do facci tan mumin sende bu
pour arriver
da iwi gawo arawara kidal tegal kilometre ngaji temetati e debe sapo wande ngoni ton da betiki dun kilometre tati farde mayo tade li gallure kidal hayre mawdo anaton ana buri dubi chapan tati mi mohamed tita jean pierre mi pami ania windude do majjon e dane kelta machek comme windi do kidal do woddi yimbe anambawi taykade dun mlato to sababu sultinde be e holitinde wiide be ngolta kasse kilometre tati sa etiki dun do lawungol mi windi do hayre goddi kuleji kolitoji fina tawa kelta machek en hono humme sa dasia tende je e takardi
e de takardi
jawno fere mi mila dun timinta yotro meden kikida ala hande
do ngarte haddude kikida hande do kabaruude en joti sukabe kala do mbawi tawede le mali fu e mangal mul yonji wattu goddo